Nkuko nabivuze ngitangira, impamvu irasobanutse yo kuvuga ngo dushakishe impamvu mubyara wa Kagame yakwicwa urupfu cyangwa se yapfa urupfu rutunguranye nk'uru nguru, tuzi ko ari mubyara we. Indagu za bamagayane zagiye zitubwira yuko mu gihe nk'iki ngiki cyangwa se mu gihe cya nyuma, kubera nk'iki ngiki yenda nabo tujyana babona kuko igihe bya Kagame arimo ari ibihe bya nyuma, mu bihe bya nyuma yuko leta y'u Rwanda cyangwa se rwa bujindiri, abantu bazi kubara ibihe barasanga kuko igihe turimo ari igihe cya rwa bujindiri, bati rwa bujindiri azaba afite azaba urwikekwe rwinshi cyane. Ndumva hari umuntu wanditse article kuri The Rwandan witwa Umuhire Yvonne avuga amarembera y'ingoma ya Kagame. Iyo nkuru ivuga nyine ko hari indagu za magayane zanabivuze, nubwo yerekanaga n'ibintu by'iminyeto byinshi ko abantu batazizerana, umubyeyi atazizera umwana we, umwana we atazizera umubyeyi, ababyara bo urumva nyine aho ni kure kubi, aho rero niho turi. Babyara ba Kagame barashize, bamwe bashiriye ku munyururu, abandi bashiriye ku icumu. Sibo gusa ariko Kagame n'ubundi ntamwe sibabyara we gusa bahitana, iriya ngoma ntiyica ababyara, ntiyica abantu bamwe. Igitangaza gusa nuko noneho iriho ikora yikora mu nda, ari nayo mpamvu iyo yabaye inkuru. Colonel Bagabe rero yazize iki? Bagabe yamaze umwaka ngo afitanye ibibazo n'abayobozi bakuru bo mu gisirikare bamuyobora cyangwa se bamukuriye, agerageza gushaka kubonana na Perezida Kagame kubera ko inzego zindi zitari zabimufashije. Ashaka kuvugana n'umuntu w'umuvandimwe biranga, amara hafi umwaka wose. Mubizi neza ko abantu bahaguruka ahangaha muri Harvard bafite urugendo shuri rw'iminsi itatu, abandi bakava kuri Université ya Stanford, abandi bakava Pennsylvania, abandi bakava kuri George Washington University cyangwa se Columbia University ya New York, bakajya mu Rwanda bafite iminsi ibiri Kagame baramubona. Ntibashobora kumara n'icyumweru nubwo ari cyo cyonyine bafite mu gihugu, baramubona. Umunyarwanda warwaniye ibyo Kagame yise kubohoza u Rwanda, wamufashije kugera ku butegetsi, mubyara we aramushaka kamara umwaka ari na colonel. Sinongeye noneho kuvuga ko ari colonel, urumva niba colonel. Hari abantu bavuga ati Kanimba n'abatakwivuza ubwo umuturage wundi byagenda gute? Niba colonel adashobora gukemurwa ikibazo, uribaza ukavuga uti soldat abaye hate, serge abaye hate, ajida abaye hate, bakaporali babayeho bate, basuriye teraritina n'abandi? Ibi kwereka nyine ingoma koko ya magayane ya Rwabujindiri yavuze magayane. Noneho nyuma urumva nyine yamaze kumubura, bamwe baravuga bati yabaye umurakare, abo bita bavuga amagambo ahinnye mu Rwanda ngo nabameke, baba bashatse kuba kwari abamekonta ngo abo mumeke. Amara igihe kinini ari umumeke, akaba afite umuntu witwa Auguste Ntazinda. Auguste Ntazinda wari umucuti we, akaba ari umusivile. Niba mvuze Auguste Ntazinda hari ibintu mu cyongereza batabona to ring a bell, hagombye kuba mwibutse ibyabaye kuri Rushema. Rushema ni mubyara w'Abagabe cyangwa ni mwene wabo hafi ko byamwabyita kose, mubyara wa Rushema Bagabe. Nawe Rushema muzi ko ajya kugambanirwa, bavuze undi musivili nawe witwa Alexandre Nzizera. Uyu nawe rero icyishike ngo ashobora kuba ari Auguste Ntazinda, wamba mutumye uravuga ati we muragendana umwumve avuga iki. izo disappointment izo zose akababara afite ibibazo yahuye nabyo byose arabimubwira ntazinda rera akaba ari muri ya group y'abacuruzi bitwa ko ari abacuruzi bagendanaga na Rushema ariko ari abamaneko buri muntu wese arabazi ntabwo ari ibintu twamenyeje ubundi nuko gusaba ubwa ntazinda abantu bose bakavuga ati ah niba ari inshuti ya ntazinda ntimwe mushaka n'icyamwishe bamurangije ntazinda ngo amugendaho igihe kinini amugira kuko inshuti ye hafi ya yindi bavuga ngo iboneka mu gihe kibi mu kababaro arangije amuseriva utuzi twa tundi mukunze kwita ngo n'utuzi twamunyuze urupfu rwa Bagabe rero Colonel Bagabe rukaba ari aho ngaho bose bavuga ruzingiye cyangwa se icyamwishe akaba ari aho ngaho kizingiye ntabwo ariko ibindi byo byonyine biranga uyu muryango kwa Bagabe mu perezida twakoze bavuga ko uru rupfu udashobora kurutandukanya na Jeannette Kagame Jeannette ngo abashobora ko yarabwiye aya ni amakuru tuzakomeza kwatohoreza abashinzwe security yuko umuryango wa Kagame bagomba kugabanya urujya n'uruza ku muryango wa Kagame hariya muri presidence mu rugwiro ntabashaka ari nayo mpamvu batangiye kubatega ya mitego ya karugondi hene bariho bagwa mutumashu hafi ya bose kubera urwikekwe rero duri mu buhanuzi bwa maganirwa rwa bujindirwa muri iki gihe ntabwo Kagame nawe yakwirirwa baza bamubwiye ati kanaka yakuvuze ibi aracyakora iki baramwishe ibi umuntu yaratubwiye ati niba mwibaza ngo mbese ngo ahari ngo ni ibintu byavuba ahangaha ati ibintu byo gukumira uriya muryango kwa Kagame kuri ya presidence bati fata urugero rw'uwitwa Peace ngo akaba ari umudamu mushiki wa Colonel Bagabe yatangiye bwa mbere mu Rwanda ngo kuzana abantu b'abanyamahanga aziko yenda bizamworohera kuzabona isoko kubera ko nyine urumva umuntu wo kwa Kagame ni umuntu nyine byumvikana kandi nta ruswa irimo ntacyo ariko kuvuga ngo mfite aho ngera njyewe nshobora kugenda ngasaba isoko nkaribona Peace atangiye kuzana abanyamahanga akorana deal n'abanyamahanga arangije yumvikana nabo ko bagomba kubyaza umusaruro umushinga wa gazi metani uwo mushinga ukaba warangijwe na Jeannette Kagame ngo abinyujije muri Musoni James wari icyegera cya hafi muri FPR cya Perezida Paul Kagame uwo mushinga rero barawica wari uwo mushiki wa Colonel Bagabe baravuga turiya muryango rero nta gitangaza kubona Bagabe apfuye kuko n'ubundi bari barashatse kuwangiza no kuwica kuwasassinatinga economically mu rwego rwa economy ngibyo iperereza ku bijyanye n'urupfu rwa Colonel William Bagabe watangiriye rugamba akaba apfuye muri uburyo ikibazo gusa abavandimwe bashobora kwibaza ubu ngubu barimo bibaza ni ukumenya niba no gushyingura ahari abantu bazemerwa no kuza kumuririra mwumve aho tugeze mu rwa Gasabo